Ngizokunika uthando lwami, isikhathi sisekhona njalo, uyazi ngiphelele kuwe. Ngizokunika uthando lwami, isikhathi sisekhona njalo, uyazi ngiphelele kuwe.